kuwa nikiuliza Mungu wangu nitaenda wapi, nikakutana na watu wengi nikawauliza nitaenda wapi. Wakanifunza hivi, wakanifunza hivi, si unachofanya ni ufanyavyo, sio unachosema ni usemavyo. And you, ukipeana mapenzi. And you, utapokea mapenzi, yeah. Nikakutana na watu wengi, nikawauliza nitaenda wapi, yeah. Wakanifunza hivi, wakanifunza hivi, si unachofanya ni ufanyavyo, sio unachosema ni usemavyo. And you, ukipeana